Holy Ghost dance
kama Daudi.
Holy Ghost dance.
Right, left.
Holy Ghost dance.
Nyuma, mbele.
Holy Ghost dance. Holy Ghost dance
kama Daudi.
Holy Ghost dance.
Right, left.
Holy Ghost dance.
Nyuma, mbele.
Holy Ghost dance.
Nimeshika utadhani moto, itafaya fighter zima moto. Ninaruka ni kama nimeshinda loto, paki niko fiti siko solo. Holy Ghost fire niko huru, tude wakijaribu na mkashifu. Mateke atakula kama kumfu, kama kumfu. Amekuwa itoka chini mbaka juu, kamtu katike ndani yake Yesu. Tutazunguka, ukuta bomoka, devo atashtuka, atatoroka. Tutazunguka, ukuta bomoka, devo